ZambiMusicBlog.co.
Anona chombo, mika usuka.
No king, we come again.
Tamfana gandalama.
Duty na manevi manama. Haida ivi ya mapiza. Kunchito na koba mapisha. Davu, irenguma umekurira. Aba nakashitaba chedo kuponye viramba. Ni uze kuti nikadora nikaitia uzani pipa. Suza kanisi ya mane ikachipa. Amini love with you sininama. When I close in my eyes I see you. You are my heart beat in my dede. Tenga mama we tenga. Tenga mama we tenga. Tenga mama we tenga. Chukua mtima wanga utenge. Mahora ifi I need you.
Kelly wapi tebe sapu.
Rice and the kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money, ino bangina. Ushe unga ngale wenda lama zika sila. Rice and the kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money, ino bangina.
Kala chidema bushe ma sister wako banga nita nesema. Are you an angel nolo ndiwe muswema. Would you fight for minga my enemy banishema. Not forgetting kuli matenda na infani. Kamwalila would you keep my photo pa insta. What if ngati nina bad wa positive. Mwati unga ni wa shide tolo shina short sleeve. Kambili ya simai ni magotika. Let me preach for you let me go deeper. Kulipea mafuna vintu vo cheaper. Ukasapula usaka muona kuipa. Sembe suna ni formele fad nothing. Sa ukapoche your friends busy laughing. Beauty si mapwela na explanation. Fanika wigi maneo si foundation.
Tell me, tell me. Tell me, tell me. Tell me, tell me. Tell me, tell me.
Ushe ungangale wenda lama zika sila. Rice nande kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money, ino bank ino. Ushe ungangale wenda lama zika sila. Rice nande kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money, ino bank ino.
Aba nakashitaba chedo kuponye viramba. Ni uze kuti nikadora nikaitia uzani pipa. Suza kanisi ya mane ikachipa.
Zika sila. Rice nande kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money, ino bangina. Ushe unga ngale wenda lama zika sila. Rice nande kasi mama tiboni ya sila. Magesi ya kasi la kanta ya lila. No money, ino bangina.
If the money done will you still be there. If I fall to the ground will you still be there. For me.
Tell me.
Kawusuka dance so daddy na kamufana kandala.